Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare noga e jitti lewru janvier tan 2025. Sekretari gondom heɗaade hejuji amen ɗiɗi lende e mangal muɗum wakkati jon o fuu min calmini am sanne. Majugol sukaɓe ɗo cuuɗi dogotoroji ɗi kañum kana wondi heɓude sembe Bamako ɗo sanne fewde oɗo kabaru ka yimɓe ana narda kana koɓe tinno fiya dabere no wawi fuu yella oɗo kabaru ka ana heɓane jogolel. Fina tawaji leleji amen ɗi joɗa haala mijagol fayotto muñal yala yelwer ɓoyora ana heɓe. Ɗum woni Sisile cuɓaɗo e ley kawrtal sappo e goho ɓerde festival Ogubaña. Hoɗum saabi oɗo Sisile o gara ɓeydorade faamu e ley journal amen ngal fay ɓoyata. Sakiraɓe ɗum sammi kabaruji ɗi ɓe jogani on kikiɗe hannde bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum. Cukalel keccel kañum ka majji ana heɓa balɗe seeɗa jomde sud dogotorore commune e ɗo woni Korofina. Hay o yitama tallatare keñem to debbo goto le commune goto o guyi ka oɗo suka kañum ka immini joɗa haalaji kewɗi ɓiliɗe majjugol sukaɓe le gallure Bamako ɗo fewde e oɗo golle kamo yimɓe le gomɓe le Bamako gallure nde kañum en ka ana narda kano koɓɓe tinno fiya dabere ko wawi fu yella. Majjugol sukaɓe kañum ka ana heɓa muttude cuuɗi dogotoroji ɗi fa keɓen famtare anni ko fati yatara heɓaniam dow majjum ɗo fettan Ousmane Ali Boudi.
Majjugol cukalel keccel gotel metti saraɓe hewɓe yidugol maggel ɗum weli himɓe hewɓe fu ɓuuɗe saraɓe maggel. Mamadi Keita abba ngel cukalel tindini hono ngel yitira suka o bas fu wala e muɗum. Neɗɗo goto noddi min dow ɓeɓe ande ɗe wimi won debbo goto mo ji ana jogui suka kañene jiire no ɗum ha milako. Majjugol sukaɓe le cuuɗi dotora watta fu ana waɗa ɗo Bamako ɗo. Ɗi guykaji ko ɓuuri hewde fu rewɓe keɓa ɓeygu gatta ɗum ka noon e wi andin ɗo neɗɗa ko Abdoulaye Kone sababuji guɗɗi ana mbawi tawede caggal muɗum. Wakkati yoga suka ana wawi wujjede ɗo mari ɗo naɓe fa Kodowar ya sotti rewe himɓe Liberia. Ko ɓuuri hewde fu handen ɓe sukaɓe jogede fa gaɗaɓe bomɓe taggu waɗoɓe golleji bonɗi ɗo Bamako ɗo. Himɓe hewɓe dartata e kanankoɓe cuuɗi dogotoro ɗi piya dabereji yalla hono ɗi golleji ana jala.
Sud dogotorore sikaso kañum ɗum hokkama matelaji noga e joyi alalbare hande. Nde ɗo moƴƴere gaɗa yuruto goto mo juuɗe muɗum yuppitaka waran latar sababu newninde sanne yimɓel oppiteɓe baloɓe le ɗiɗo cuuɗi dogotoroji. Yimɓel horeɓe sud dogotoro nde kañum en dow yetti sanne oɗo nde ɗo moƴƴere nde ɓe gaɗanade. Golleji pawiɗe keɓal kañum ka ɓadike darade le laamu yuwaru ana le région Mouti. Pinasiji fayeto mobilaji motoji kañe machine aji gonɗi le on ɗo nokku fu ana dare ana heɓa balɗe seeɗa joom saabi rafi heɓugol kuɓɓojam. Kabaruji keɓal urle toon ɗi kañum ka holliti wiide yimɓe jogiɓe kaɓorɗe kañum en haaɗi adugol kuɓɓojam ɗam wardude e pinasiji yurde atara sumpi anale cercle ñafunke fayettole laamu Mouti e hoore. Festival culturel ɗum woni fina tawa haaɓe kañum kana wondi jokkitade le ngallu nokku mo noddirta place nokku ɓe noddirta cinquantenaire ɗum woni dañiére maayo raneo ngo. Goɗo golle kañum ka fuɗɗi noga e jeegom lewru janvier no ɗum waram jokkitade fa go'o lewru février ngarondu. Ngal ɗo kawrtal sappo e go'o ɓerde ka Sisile mo ɓe cuɓe muɗum hitane hikka o woni fina tawaji le leydi amen joɗa haala mijagol kañe e muñal yalla yirwere ɓoyore ana heɓe. Hoɗo fu saabi oɗo Sisile fa keɓen famtare anni ko Pierre Adigné Togo kañum woni laamiɗo gollirgal kumani ɗo landinde ngal ɗo festival landude samale landodir e muɗum keɗe Ousmane Ali Boudi.
En fait c'est un peu
pour nous yewi min gadi dun do rentininde Sisileji bama noddi le dubbe sappo yabbede di edun faydu do heddade do kabaru no mali wori handan. Himbe ana gondi e tinnar e muñal ana gada du e bodo mubben fu yalla ne keɓana tiɗa Allah o jogala dun wadandu yalla bibbe mali ana kaltida dokkindira juude kikide fu jaleñi nay min noddata kawro do fu do atawan ardibe jaleñi di garata dokkindira hakkillaji ko way wadede fa metallaji gondi berde himbe be jalta yo halti dinde mon fu holliti ko ne hakkille mudon darten pamaren
du communication.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne Suisse Royaume Uni e kanye coopération espagnole.
Fa simbina jilli hakkunde yimɓel ɓamodirɓe homo fu wom inde korsa mo jogani goɗɗo Mariam Koulibaly wonko heɓani en dow majjum keɗe Ousmane Ali Boudi.
en fu fandi ka fu nyanda watir tan ka en noddiri jom sudu meden inde korsa yogabe jaagirta ko don yogabe ana juuda sabe yaage na kulol pat sukabe nana de inde en puttiran tafon inde burde nanede don biobe mon bebe ma seri dudu chupi mon cœur ma vie mon soleil kashan wobe wonto indi robe inde dabaji ona biobe mon lapin ma colombe mon chaton ma gazelle yogabe an boddo sanne jaati dudde inde ona biobe habibi hayati aljanna na firdaus mob meden du won inde de jogi ton ona biobe de inde demfa don baba sukabe make jom sudu ibaka tarhan ni danso kumaso de inde pamar ana kulita jingu na yogudu ana indirade setay wonko yidi dartude e jom sudu modon misalu ono den dan debbo huri sini wonko yidi dartude e jom sudu modon bulo fa sodna don kadule inde kewde won don noddirta don toni mon paradis aljanna l'homme de ma vie nadu mon roi faiso anda jati koro de inde so wi nondu tan o sakitoto o sodne ko wi don ayle adnar hande nda yereji kewle modon sini en belni ono noddirde de inde ko heewi an waawi yaafude ko latifu noddirde jom sudu modon inde de yidinande wala fuko bonnante neddo abe dan tam beldan hakkunde mon
sika fu wala hem nyali bule ha sakrabe kidibe ando do mi kaddata e kabaruji amen di kikide hande mi joti om san hedade men fadje fe nokudo e seeda yewtere amen magazine toutes les femmes du Mali o wal mi garam nantinde on dum wassalam le lady amendi worbe pordoyobe e fichugol goro o rewbel be benardi be rewbel be benare e dewgal kanyum kan yende fu uri matede bomara be wi dum woro kila hodum fu sabbi bini dum odo hodum fu sabbi bini odo golle mo wonda e warda e fina tawa amem le nyalo mo hande o usman nyali bul tiwti andude dum kede ko ranko e mi fewni on do majum e kireja
sukabe jokkolbe yogabe ananja hawrude feccukol gor do bamako do hakkilaji ana cedi do di kabaruji kesi sini yogabe hakkilum ben adnarndu ana wondi e waylitaade nan himbe bamira dun ni wobbe ana jira dun e jombaajo debbo on dartata dun e gorko o wadde le onku mo en taway e fina tawa meden mo yela kadu hawr hen
sayi am sukawru klaki
tawere gorko nukuto goro debbo mo otewti e dewgal feccete kay huune ko mi meday yide abada so wana edo reso so so ngaji worbe tawede mu em elidido yambiriji ka sabe rewbe no do gulleji di yarata fe fina tawaji amem ngado be dum be an hani ko anda dum be dala dum dum arande wiano ma surbajo debbo hana no kanyo hore do fe tawede nokkuto goromu dum feccete saku fa nyama nyamduji tefetedi nyalama mudum enirabe kanye gogirabe tam do wadana
ndoko hakilaji madam diko ma jene kaba wolti metti mudun e di golleji kesi o malando jaati hono don fuddire o mo waajo worbe fuburi sukabe jokkolbe pati bonna nesuji meden
ciew
mi nardo worbe ngado be dum be sala dum dun yaadata fi fina tawaji amin do huune heede hudum kasen le timmore adnaandu handi kawiraabe faayto gogiraabe minka pelammi be kana fe yopude gorko o yaha de dido nokkule to hada o yida fe e surbaaji jobbo mo o sabbi feccugol goro darne mudum ana momni san huune fu ko goro ittay mudum barke ana hen do wana hunde tuskil
andim be fina tawa kanyandu dum ne hakkile mubben so wana yagol hubere le fina tawa meden gorko hawrata e kabaruji kewdi dewgal on ko holti en wide bala fane horejo service local fina tawa joyla
la tradition
fina tawa ka wana ko salani dum tafon sabe fay hunde wala ko watte hen ko wayede ana itta ndimaku e golle e le chabugol ka gorko ko heewi hen fu tawataake nokkuto dum watte fu chagal mako watte ele fina tawa do sara mako kan em hinnato dum gorko o ka tawata ke nukuto dum watte
sur les lieux
nyawtu golle adnaru ndu waliti kabaruji kewdi do fina tawaji meden tawagol gorko le feccugol gor jom sudu mudun dun ana e kabaruji kesi adnaru ndu abdul aziz ba
arande mudum ni tonyo nokku do rewbe tam yeten nga tawede gorko le ondo nokku le nyalo mo hande o ana wada so worbe rewbe fu ana tawele ondo nokku kreduji to ka arande debbo kanyum jeyno gansaade chobugol kanyum du hokkanno goro batti be dum faa to yimbe galle mudum fa andina dum en wiide maani sabbi maani handene kulleedi fu waytike bamondirobe hola tawa ana andondiri homo fu ana yahatu goddo dun ne li golluje de yete sanni so wana dum arande ka wana non wurdino
wonje tobe gabe koltivide hawrugol yombaybe worbe le feccugol goro jom suudu mudon dum wala chadele godde hakkilu mabbe adnaandu wondi e waylitaade ko antan dum wadira do teddengal pati ko nawata goddo fu wadde